Dasha mutoni again. Bandits yobana. Dasha mutoni again.
Brian B.
Natamani baby girl kuishi na we.
Chukubane.
Kwa wabakubazi omanda we. Abalozo kukufunda bapo we. I say what we break it down low. Tuwa kuwe tuwa jemwa malo. Aba wala guba tuwala na kapalo. Your body boy I love your style. Akumo ujenga bangeleza. Kewezo mamu kwa nanguweza. Ojaga tenya chichicho njagas. Nangeka kukumenga kabiza. Mungo webo yengu ononya kubesa besa.
Kusama bele.
Sembela wanofe tuyite mwangu. Mwaba wolio swala tugende munju. Madali, kila siku natamani wewe usijali hey. Madali, mwema unyo mwva ya kwe unzali hey. Mwaba webo yengu ononya kubesa besa.
Kusama bele.
Wala na kapalo. Your body boy I love your style. Madali, kila siku natamani wewe usijali hey. Madali, moyo wangu unyo mva ya kwe unzali
hey.
Mwema webo yengu ononya kubesa besa.
Kusama bele.
Kusama
bele nze.